People on the line. Abazukulu n'abagamba ntya. Abazukulu n'abagamba ntya. Oluzzi olwali wano olwalagawa. Omuzukulu bw'anambuuza ekibira ekyali wano kyalagawa. N'amugamba ntya. Bazi tesa kwa muluchiko Zizani ziweo bagule motoka Mwani muno kukawa na kusomoza kwa bakumi bobu tonde Nyafe munyivu My people, people of the land
Abasukulu n'abagamba ntya Let's awaken nature.
Every love you say, yes, and then as you look at the movie, Tungo Tungo. Now, Charlie Montani, Quabulia, Senga, Watalina Kubeda, Wakufumba, Giro. I was the Kuru, Wakusasura. I'm a Bajagawa, Chanchava. Obuntu bulamu betwalina bwagenda wa babuteesa kwa mu lukiiko busaanyizibwewo bagula amanda agafumba mwali muno okukaaba n'okuyiwa omusaayi gw'abakuumi b'obutonde nyaffe munyivu
Yeah.